wita wita Ramasi mukama Nange wento Wimpita wita Kururo mukama Kururo kawaka Kururo mukama Wimpita wita Sobera munalindo wosa tubaye byokulya byebiruki Zinange byasobera munalindo wosa tubomu kwano gwesibwe muji Zinange byasobera munalindo wosa tubabami bebati Naye kunyuma omukwano gwo era guluma Atera omukwano gwo mukama Mukama Chitiwa mukama kuba kunyuma takunyuma kuba kunyuma na tefuruma mukama omukwano gumu zinange gasubira munalinde wosa tubu omukwano gwesikwe mungi zinange gasubira munalinde wosa Jovemi kwano jesi jeji singa Zinange nisobira munali noza Jovai sake yeduji Na yegunyuma iraguluma Mukama omu kwano kukunyuma Na yegunyuma ateguluma Mukama omu kwano kumuji Sarati, umutima gwange guba guluma Nagenda nemevu sarati Ememe yange ebe na kuwala Na ye guluma ate kunyuma Mukama omukwano gwo kunyuma Gwe gumbongosa mongosa Mukama gwe gunjogeze biji Nafunga mungata mite Olumune mera mungasa ye Olumune mera mungako ye Mukama omukwano gwa kunyuma Mukama omukwano gwa kunyuma Inange yasubira mungaba mbusa Tutie chikwaga za mukama Zekale yasubira mu abandi Gavala gomukwano gwa bwebintu yawe Zekale yasubira mu wenda naba Abasinge byawe ye mukama Naye tata wange ye gomukwano gwange ye gomani gange Naye mukama ye gwelumizi wange ye gwekabaka Ye gwulamu kale kunyuma Naye guluma Ayo mukwano gwa Yesu Naye guluma Chuka kunyuma Mukama omukwano gwa tendi Zinange byasubira mukwano lowoza Tubaye sente zenungi Zekale byasubira mukwano lowoza Tubanga mayumba ge malungi Naye tata Yona pewo Mukama omukwano gwa kunyuma 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 Mukama omukwano gwa kunyuma Jagala ngubulire abantu Mukama ngangulutya Kubanga kunja yanyayanya Mukama omukwano gwa kunyuma Kubanga kunja busata busa Mukama omukwano gwa kunyuma Mukama, kururo, zafirawo, Toba umukwano esegunyuma Zenangewi antaboka kowena linawozamu